The big I want to inform you that Inkosi Amakhosi has passed on today, 30th of May.
Kumbula ngempela inkosi yethu ethendake ayo njengoba nihlangena namadlozi nithi sanibonani kubaba wethu ezini inkosi yethu uzwa ngendaba wena waba umshebelele owakhe wakweza njengoba isinje zonke kara inkosi bekani isilo sawo wonke amazwe amanguli ayebeke kininkosi misizulu esemzazi uhlangenyera ikala inundunduzo inkosi mswati yeseswatini berwa esamarawi igamazulu ezimbabwe ukukhulu kunakho konke ukuzokukhumbula ngempela nkosi yami angazi ngivalelesi kanjani nkosi yami sokelesi sikhathi ishangenyele zokukhumbula nkosi yami baethe nkosi yama nkosi baethe labezitha mageba
The Big Voice Studio.